ɓiɓɓe Afrique ɓiɓɓe windere, yonti ummade ɓiɓɓe Afrique ɓiɓɓe windere, yonti ummoɗen, ñaguɗen jomiraɗo subahana taala nde Allah addata jam e leydi Afrika. Ñaguɗen jomiraɗo subahana taala nde Allah addata ɓamtare e leydi Afrika. Ñaguɗen jomiraɗo Allah nde ɓeydata rendo Afrika wona ɗemgal gotal, wona koppareje goote, wona miijo wooto, wona umminande wootere, wona joɗɗinande wootere. Eɗen ñaago nde Allah addata jam e leydi Afrika, wona miijo wooto mbele wona ɓamtare ɓiɓɓe Afrika. Ɓiɗɗo ɓaleejo Afrique mo ngannduɗa nguru ɓanndu muɗum ko ɓaleeru no suudu kaaba, soko noon ƴiiƴam ɗam e jikku o e jibinande nde koko ranwi tal no asaman lewlewal sappo e tati. Ɓiɓɓe Afrika ngare ndenden, tamodiren, ñiiɓodiren, pewjiden, njaaden, njettode ɗen mbele kala ko Afrika ummi, Allah ene waɗa ɓamtare wona dental, wona an alhamdulillah rabbil alamina anandina didori noon. Ɓamtare leydi Afrika wona ɓamtare ñiiɓirde Afrika. Ɓiɗɗo ɓaleejo Afrika andu kala ko Allah tagno e leƴƴi leñol ɓaleejo adi finde, adi andude holko woni hoore mum, adi gila anani diine islam jolaaɗi. Ɓaleejo ene anndi holko hersini, ɓaleejo Afrika ene anndi holko hersini, ɓaleejo Afrika ene anndi holko Allah yiɗa gila Allah nulaani nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam e ndeer leydi Afrika.
demo. Atamaya le vadi mo bampago le mangalo le ba porofita. Atsamaya le badimo le ba porofe. Nuka itsitswe ke mang.
Gilay lamu kuli tengel le gedel ligi hedel de bodawal makam ha yetti lamu jaogo ha yetti lamu manna ha yetti lamu termes ha yetti lamu taga ha yetti lamu kuli tengel le gedel ligi hedel de bodawal makam bokkata benna ci abdou kessi dagi xani bitto afrika er nyago doli na subhanallah.
Woo! Thank you. Thank you. Serge Ahova.
Konu telele ngibona kwenu.
Yithumala ne.
Konu telele ngibona kwenu.
Yithumala ne. Sabalandela kancane tena Nkosi. Safana lono saqetha belo. Yithumala ne.
Ihlaphansi
paswa belo kubishi.
Ihlaphansi
paswa belo kubishi.
Ah, ayibo.
U-50-50, yifa. U-50-50, yifa. Uhabo kuba, nathi, yifa. I-commission, iyakufu, hambu yakho.
Ah, ayibo.
U-50-50, yifa. U-50-50, yifa. Uhabo kuba, nathi, yifa. I-commission, iyakufu, hambu yakho.
Yala mafie nami.
Amen.
Yeah, my baby. I see cuckoo. Yeah, my baby.